ke abayazi omunye nomunye atingazi ngazi 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 mala ngifuna nawe ngifuna chakana nawe thanda zana uzala
Mali, if you're not a way, stand aside. I'll give